sana yesi musima hai love you eh atako mtima eh walipenda sana ila tuto indana hai love you eh napanga isani pate business biashara yangu ya kopo tahani na zalilika atuto indana eh napanga isani sinda usa kopo na zalilika atuto indana eh Kitanda godolo sina, chumba sijapanga, unikutapo usiku mie ndipo nalala. Vyakula viporoona, vile na ulamba, yani kama dudu mtu mie rafiki wa jalala. Leho, leho, nimefika tamati reho, kama utojali basi naomba uniambie. Leho, leho, leho. Kama utaweza ni umiria ye Unanipenda sawa mie nimesikia Ila kama Kitanda godolo sina Chumba sijapanga Unikutapo usiku mie ndipo nalala Vyakula viporoona Vile na ulamba Yani kama dudu mtu mie rafiki wa nyala